saibe noma yini kanti yini inkinga yakho ntombazane awucabange ngengqondo uyeke ukucabanga ngithanga yini indaba yakho ngoba wena uyelo than me kanti ucabanga ukuthi yini kuwe hayo analutho ma analutho mina yo
Amaloto mi, amaloto ma. Mo bo boni plekado.